nakusubi ne sitani yange manyo mutume womukazi ate nanyolona kale gwe bwe mpitango wange kyawe kyakumazeemu okunkonjera ebisuula amanya nga weetwa n'amaganzi omuntu gwe natuma onnyambe nti kinnange kigambe nga bwe nnina omulwadde geyo n'enkyamukeeza mulago nawabuugiite enkwaso n'ojja obisiba ku nze mbunno nakusuziza otudde n'olumbe lumazeewo wanna gweherereza ebiwera n'ettaso n'agireeta atabangula babadde ababiri okweddiza ekimiula akakyatwawukanyisa okwagala ebiwedde wanne yeesitukidde asinga okuva ku ebyo byendabyeko ensobyezisinga ennyo wano zipaawo ensimudde buli walaba wabeera ebifuna wagenda n'atawanya n'eddiini n'agisuula mu mazzi bwabala byakaliibwa oli muntu alwosazeeko obuuza okuziba alimyewa so ng'oli gwobalanga mmere gya sente azikwasa malala ye bameka baweebwa entegeka nadde embaga ya munne n'atuuza boto wadde ekkaadi bannoobonaajolonga nenda oli mu kiddaala okalubi weetenda bw'otuwadde so ng'oli bw'obiwadde otuwunya obwedda bibuusa bantu bannanga bantu b'ensi mwekuuma abantu b'ensi wabula yeesitukidde asinga okuva ku ebyo byendabyeko
mbuliro mukyamu abange mu bingi byennyumiza mundage
yawuluza yawe timoneta kundoza mamudo onkanyisensero notuze mirembe ekisoka mwagala nyamanya kumuzimba mungeri embi mutwambika ebikutenzikiza nga mwekulu okuganya bulimbaga ezibawo oyitibwa bakwesiza okuyamba naye ate n'obulunga entegeka okufuna oli kutuusaawa kati nsaba tutuuza olwaffe bwe nabazimbye ebidaala sitana mujinga mbalaze wali tweyongera okufuza genderera abakyamu bangi abaagala ebiwete lekaleka kubawajanya tugende mubawalule ebigambo matama bingi oyogola batulimba ntabulwa jageta tugonze mwebala byakalimba naawe katiramira ku ebyo gwe nanyini kugamba wesibukira omubuze jalya wabakuba Tira, mira, baby, oh, when I'm getting to come back, where's the hero, move,